paalamenti eyisiza ensimbi okutegeka okulayira kwa pulezidenti empaka za AFCON n'okutegeka okulonda okw'abassentebe b'ebyalo. Ensimbi zino ziyisiddwa wansi w'embalirira y'ennyongereza ey'obuwumbi 10.15 eyisiddwa paalamenti olunaku olwajjo. Embalirira y'ennyongereza yaleeteddwa minisita omubeezi w'ebyensimbi Henry Musasizi, ng'ono yategeezezza nti ensimbi ezimu ku nsimbi zino zibeetaaga kwekuli obuwumbi 5.6 n'obukadde 9 ez'okutegeka okulonda kw'abassentebe b'ebyalo awamu n'obukiiko bw'abakyala. Musasizi bw'atyo yategeezezza nti ensimbi endala kuliko obuwumbi 300 eza classified budget, obuwumbi 10.10 zino zaakugenda mu poliisi nga zaasaasaanyizibwa mu biseera eby'okulonda, obuwumbi 40 zaakugenda mu malwaliro okusobola okuwandiisa abasawo oluvannyuma lwa gavumenti ya Amerika okusala obuyambi obwali bugenda mu malwaliro gano. Musasizi era yategeezezza nti ensimbi zino kuliko obuwumbi 3 nga zino zigenda kusaasaanyizibwa mu kutegeka okulayira kwa pulezidenti wiiki ejja.
Uganda shillings 3 billion to cater for budget shortfalls for the swearing in and inaugural ceremony of the President Elect 2026, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, under Vote 001, Office of the President.